yande joyno wittodi e min tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kabaruji men ni dambule mawɗe ɗi lumo dow mo galluño may mabɓaɗi ko handen no waɗa duuɓi ɗiɗi nonni ñande alarba dambule ɗi pittama. Fedde carɗoɓe leydi Niger kamɓe do ɓe kawri ɓe burtini haala mabɓe yasintoɓe kolli no fi on wonno yaada e gonɓe tilsina e ardiɓe taba natude filla sari aji. Nonnon yewtere men pindinol hannden yeccata kona dow saɗɗar maagi ɗi ñaw coronavirus waddani hano nder golleji ɗi pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi wonno waɗa tokkomin on nampirtol haalaji nder kibaruji men. Ñande alarba ni dambule lumo dow go galluño may mabɓaɗi ko watte hannde duuɓi ɗiɗi Allah e ñibdide baagol gaɗagol noon ni ɗum ɗo waɗi ni ɗum firtama. Ko ɗum firtama ni himɓe no wonno welto dow ko ƴewata ni hano pirtol dambule ɗe noon ni. Ngam heɓugo hano fama noon ni jaadimin Salamatu Kadiri o waddanimin fama dow ko ƴewata hano pirtol dambule ɗe.
Dammule lumo manngo ngo gallu ñemey maɓɓitama hecci keña alarbaru nde enɗa ɗe maɓɓa kana illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati wakkati laawol manngol yiwowol kollagal lanaji piroji natti nder gallure nde enɗa wonno no waɗe lumoɓe e waroɓe lumo ɓe neɗɗo fu holli ɗume woni ko yi'e majjum.
Maɓɓitol dambule ɗen waddani min koyirda min jii bayle nder mum sanne gannimɓe no ɗon naata nder lumo ngol fayde taxi waddi neɗɗo jippini noon aɗa wawi wadde muradu maɗa wurtade
walana lumo fa mi ɓuyta ko paɗe am wakkati fuu de ni mi wari lumo miɗo halka hannden ko garmi mi halkay nomi wurtori lumo ngon sa giimu debangol ngol ñande fuu laatoro ni.
Dambule ɗen maɓɓitama amma minen wonɓe yaasi lumo on min kaɗama daɗɗuɗe sonna guineji amin ndenne maɓɓitol dambule ɗen minen kay moƴƴere fu won ɗum waddanaymin.
O radio golleji Soko Jam campagne kawjiɗo gaɗol lumoji e jogogol lumoji o wi no hani himɓe hakkille fa hannden sanne
nimɓe kinno gam laawol manngol ngol ɓooyi nimɓe kana resude guineji mum en yaasin lumo ngol gam soni guineji ɗuɗɗi resama fuu no ñaman laawol ngol ngol ɓeyda famɗude miɗen kalana lumoɓe ɓe wona nokku to guineji resete sonne noon to loreji e moteje pandete
woɓɓe maɓɓe no belti e dow fi maɓɓutugol dammule ɗe enda ni woɓɓe to kondan eɗum laatini ɗum en wamde hara golleji mumen ɗi wattuɗi.
Partigui ɗi gonda e laamu gunni kenga nder galluño may ɓe kawri ɓe burtini haala mabɓe yasinta ɓe goni iɓe ƴama gomnati on yofa jadira mabɓe faddaɓe nonni. Non doni fa hankasen ɗoytano laabi séri aji nonni dow cuɓaki gaɗaki nonni ko ɓiɓɓe leydi waɗi nani ko Ibrahim Yakuba Fantini.
La coalition CAP 20
gubal partiji witengal CAP 2021 ACC e FRC pami ko Mohamed Ousmane kan heɓi e cuɓaki laatade hoorejo leydi ko laawal ɗiɗaɓal gaɗaɗo nogay e goho lewru février duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e goho. Min ƴami hoorejo parti modem FA lumana biteɗo Hamma Amadou on yofe dow ko yaawi kamɓe ko watto nimɓe hemre nangaɓe gaɗa makko. Min tilsini du kulƴinol ko woni no waɗe ɗum acce kamɓe nanguna ngu nimɓe e fa hannde hulƴindewol hokkoɓe habaruji wonɓe e jonde koye mum kamɓe nimɓe partiji politique. Minen guɓal biyetengal CAP 2021 miɗen anni wadde mburtaki asawe nogay lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e goho ɗo nder ñamey e wiide jamrayi e haɗugol e yaɓugol hakkeji ko wonno waɗe woɗi du ko heɓa e cukɓaki ɗum haale.
Kenga sappo e goho lewru mars ministre kawjiɗo e reedu leydi Alkash Alhada wurtini andinore yasin gam miccintingo ɓiɓɓe leydi nonni waɗuɓe burtaki tefa waɗa bonon dagi nonni na golle hirñereji nonni hunde noon ko laabi séri a haɗi. O wi kerol laabi denako ko hande joɗɗini fuu joɗɗinama gam tabbintingo fi denako ɓiɓɓe leydi nder andinore worden ministre on ƴami e ɓiɓɓe leydi nonni goɗuɗo hano haaju mum fuu wurto ya waɗa mo raduji mum. Bureau procureur leydi Niger ni andi norde waɗi
holli no himɓe hano paddaɓe wakkati burtaki koɓe ɓurti ɓe gaɗi burtaki ɗo nder galluje may no fi mum wontiri nder himɓe 65 paddaɓe herme 33 fuu no sukaɓe nonni ɓe fuu ɓe jofama tato kan hoddi ko yofaka kamɓe do saro e mabɓe woni andaka non do ni fa hankase nder andinore worreden ni mawɓe 49 e ɗiɗo faddaɓe kamɓe do nder mabɓe herme 83 kan jofa hoddi 38 iɓe nder jungo kamɓe do ɓe goni iɓe tumiraɓe e waɗugo bonon daji e golleji hirñere sattuɗi nonni koɓe gaɗi nder henso waɗa golle bonɗe fedde fasantoɓe ɓe leydi Niger nonni kenga ɓe kawri ɓe burtini hala yasin dow ko ƴewata no fi politique leydi Niger wontiri iɓe ƴama e horeɓe gomɓe dow laamu gon ta natu der filla sari aji nonni gada ni doni ibonbe mikintina horebe gadobe ano taikaki do neddo tumirado gacce be daro be gada golle labde nonni fadde ba jomun faddete nani fama ka goto der chartobe leydi Niger fantini maître Umar Boubacar
l'un des avocats du
fait de face tobe de leydi Niger no wadda ballamu arkondarta far gollirde gonga e wartirde jonde jam e potal no watta dande yaade e bibbe politique be ko burta kijidi hana wittade laabi kawjidi do tanaje filla laabi laamu kite leydi no watta dande fa hande e tewtube laamu be e yaarude woytande mu e to hani yaarede do no miccintirdu sarusi kawjido filla widagol to cuudi sariya on nangol nimbe gol wadire e leno hanire do tanade laabi laamu kawjidi filla durwande hakkeji bibbe adamaabe do fedde fasotobe den jami fa hande e laamu itta jingomu der filla laabi sariya do no miccintina du suudu hawjindu filla talki laamordi leydi dum gollan woni der laabi demokrasi dum ko wartirta potal yaade to bibbe politique der leede demokrasi da
dans un état démocratique
sodiyeji gombe der orde gang hona bibbe bombe kamɓe 14 ɓeni nder mabɓe 11 ɓiɓɓe leydi Niger non tato nder orgal leydi France Barkan nonni kamɓe keɓi barjari tamal darja nonni ɗum ɗo gamɓe jingani dow golleji ñeñal galɓe gaɗi nonni no hokkamɓe dow sembe ɓe gaɗa golleji lobbi yaago yeeso nani ko Olivier waddani min ɗum ɗo haala ka général Marka horejo sojeji leydi France Barkan holli
il est tout à fait normal dans ce cas-là
que le majum no wodi ko lati wajibi no ennantay wadama du ndufar ballaga hakkule de France et les Niger togondu tay kagol ko way wadede kan wonno so geji famarde enna fu kebanama tammaje darje de les France hun non ko jile an no wodi sanne sabu yettugol mabbe les golleji lobbi nyemintide be ngadi e do filla orle konuji de min ngadi le hantode dunya didi e nogaydi enna dur duggol e himbe wiibe no dari fa jingan assalamu alaykum hokkude be tammaje enna hono yettude be non e golla ngal be ngadi ngal be ngal be ngadoyto ngal endam
félicité parce qu'ils avaient fait à cette occasion
jettire wittine bandiji jogibe malfe bibbe wuroobe commune mo gabi région maradi be diwti himbe gon dey be cakitike be jofibe ko hana be jobo ciedeno nani fama kamero wuro gabi kane am malam o fantini no fi on wontiri nani ko halni jadimin mohammed mamman e cellalol
pour le moment en tout cas ça va
to ginanda ni idun deqini har ko darta filla rafke jorande na gon basi fuala ba ko jeddire wittine de bibbe bombe be ngare le wure dan hali be bari neddo goto e barminde nimbe dido neddo ba goto woni diwtaka nimbe wuro sirgay diwtanobe ben do jofama e andada ni bambudu hokkaka be jofu nimbe ben ni non garta der koreji mu en jodo hese dabare wotere den ni be goni be gollida be nanga nimbe be dillida mane be koje are mu en dilli didde to har ko darta filla ferobe ko ngari dum me heba ni do fay goto ginan peroydo ko wari amma no wodi nimbe le commune ummibe dilli ko ngarti de min kay ne dan commune fu ummido nati le leydi Nigeria wadoyde dubi didi ma tati ko warti mu holata ko dum kada
ko watta lebbi jeego oni ko feto to sorkobe tefata liddi go wuro cerasa département birnin konni région tawa go mabba ngam pirtol nokkure deni batu wadama nyande alarba ko go fitta nonni do ardangal horebe gan hokkugo lawol nangol liddi colonel Ilyas Moussa horejo o fantini jadimin Usmana Arzika
caggal lebbi jeego ni ko golla nangol liƴƴi weendu ceeraasu ndu fadda. Nani min hannden to batu maɓɓitol nangol liƴƴi ɗum ko lebbi jeegom kadenda le weendu ceeraasa ndu. Ko manngumu ummata kono hectare uji capanɗe jeetati ko nimɓe wuro ngon no nawtoro e mum ndu sanne. Liƴƴi no tawa le weendu ndun sanne. Waɗi du gollal gese maaro indaama no waɗeede ɗon ngam nimɓe fuu no anndani ko ceeraasa no woodi coopérative. Minen nimɓe gollooɓe sarus kajjuɗo fillo demal e hoore mum no anndani ɗum. Sana ko weendu ndu maɓɓira lebbi jeego min keɓirta liƴƴi ɗi nine. Miɗen eela nimɓe wuro ngon nawtoro e muɗum woɗi dow miɗen ƴama e sorkooɓe ɓe ngaɗa talki ko hokkata ɗum en laawol nanngude liƴƴi ɗi.
So ɗon cuon nan permi
hoorejo fedde latol baalo leydi Niger colonel major Jibril Lahima Hamidou indirteɗo PLA heɓi ardaku goto nder hooreɓe dental latol baalo leyɗe Afrique CAF nonni nder batu gaɗago hande subana raba leydi Maroc nonni batu lawol capanɗe nayyi e tataɓere nonni. Ɗum doni har ko ƴewata filla ano tefol gol ni illa kegani hoorejo feni fut kantan woni ano no watti gokka mum e tefol gol nonni. Gaɗani hoorejo latol baalo ko leydi Ghana resino amma o sakkitake o fuɗiti ano tefol makko nonni. Handen hitaane bumbure ni ko raɓu ñaw coronavirus wangi nder leydi Niger. Laabi kewɗi joɗɗinama ko hisinta himɓe ñawgu nder leydi ɗin. Golleji ɗi pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi watta ɗum faddi ɗum nonni. Iɓe gi'a ko satramaji kewɗi waɗi nder filla ano ñawgu nonni. Nani famaka Samaila Mahamadou secrétaire général mo Roasen o fantini jadimi Rafika Attaher.
Dental pelle golloɓe e dow fi cellal goo fuu min durwena min naata e dow pelle e sarusu joƴƴina ɗuru duggol e ñaw coronavirus ko enda ko ministére hawjino cellal ɓiɓe adamaɓe leydi Niger kañum won ko joƴƴini ɗum. Nden noon wonno min naati du e dow laawol laataade minen won hokkoɓe habaru e hawroɓe jama aare nonno du konnan min durwan koto ko tawi himɓe koye mumen pirto mbayla jikkuji muɗum en kasenda min naata du e nder fedde mawde nde leydi darinde duru duggol e ñaw coronavirus ngo enda
tino ñaw coronavirus o gollirɗe kewɗe keɓi caɗale ko nimɓe pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi no tawa he noyi gonɗon oɗon keɓira tokkitorade golleji moɗon.
Vraiment l'avènement de la pandémie.
Garangal ñaw coronavirus ngu enda ni waɗi ya bayle ko waɗi sanne ngam gomnanti hooƴi laabi laati du konnan wi'ama seyɗi ɗowtene ɗowtinagol laabi ɗi du konnan waddani min caɗale sanne minen pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi saabu nokkuje goɗon golleji amin waami nokkuje goɗɗe du golleji dari layi to daraki to a tawan neɗɗo goto na himɓe ɗiɗon tan wonno golla heddiɓɓe endan fuu seyni acca joɗori no endan wuuro
obligé de rester à la maison.
Caɗale iri hen ɗe ɗum waddani on
en terme de retard de la mise en œuvre
e dow ne ɓalla kañum e sakkintande ko wonno waɗ e golleji amin ɗi. Ɗum waɗni min jaccere sanne saabu enen andi min ngala jawdi min goldirde min e koye amin min ngala tomin keɓoyti jawdi ndi enda. Minen gadi golloɓe kanon woni ɓe keɓata wadde hunde fuu seyta eɓe jooɗi kasenda ndu ɗum hatta eɓe joɓe
alors qu'il est payé.
No woodi dabare nde koƴuɗon ko yarato golleji moɗon no woɗirina
la stratégie c'est
dabareji ɗin ni woni ɗowtanagol laabi ɗi gomnanti joƴƴinɗi enda gollal ngal ko wawi waɗede waɗe dow mum. Min mbawa wattude golloɓe amin ɓen jaa golla dow farrati naadu konɗam ɓeɓe goldita ɓe endan ɓe parrintana ɗum en har filla ñaw ngu endam. Dow golleyɗi heɓata waɗede misali min mbino min gaɗanno jahangal nder reedu leydi ngam firugol koye himɓe ɗum du konɗan no hawranno jama are sanne. Ɗum ɗon joni min keppi waddede min e koye amin min jaamin daro yesso himɓe min kalde e mumen na koni min gaɗir ɗum e dow radioji
organisé à travers les radios.
Ɗo min danata habaruji ɗin kirten to jam hirti.
Ñande fuu minen moƴƴintina golleji ngam wona onon hettinantoɓe min ƴiwde altinere sappo e joyi lewru mars studio kalangu hokkiran kibaruji muɗum hono ni arande ni francire ni ko bellare ni fulfulde ni haw sankore ɗum timmira e germare studio kalangu fa abada no tokkiti yaadu leydi Niger.